Sasanya Bible gwe gamba ya gambante tata zemu bibyo bebyange ngende ntandiko bulamu munseye wada ebyo bugagga mwebwe yabifuna nabi sasanya mu mize bibi yagwawo mukasera bwe kati nabona bulanga yejjusa
okwagala kuli okwasooka kwe wandaga kwenjayanira tata kukomyewo n'amafuta go
yali munse yewala nga mumuyinza obwavu kwe kufuna omugaggeyo mugagga n'amutwala mulundira embizi enaku neeruma nga ne bwali atakkuta yatuuka n'okwegomba okulya mere y'embizi akute najjukira mu kitaawo mugagga nasalawo agenda okwetonda
okwagala kuli okwasooka kwe wandaga kwenjayanira tata kukomyewo n'amafuta go
yadde wa kitawe yavunama tekitango nsasire sisaana wano mpitibwa omwana nayonoona mu maaso g'eggulu ne mugago taata kati ntwala ng'omuddu taata we yasanyuka n'amunywegera n'amukolera embaga ey'ekitiibwa n'amuzza bujja ennaku n'agimusangula okwagala nga bwe kwasooka